laga bilaabo kooda bisha Oktoobar ee sanadkan, lacagta ugu yar ee saacaddii uu qofka ku shaqeeyo gobolka Ontario ayaa noqon doonta $17.20, halka ay hadda ka tahay $16.50. korarkan ayay dowladdu ku sheegtay 3.9% sanad walba. Wasiirka shaqada soo galootiga tababarada iyo horumarinta xirfadda David Bugini ayaa qoraal lagu daabacay bogga internetka ee gobolka ku sheegay in iyadoo la raacayo hoggaaminta madaxa gobolka Ontario Doug Ford, ay dowladdoodu caawinayso ku dhawaad 1 million oo qof oo helayo lacag dheeri ah si ay ugu taageeraan nafsadooda iyo qoysaskooda. Lacag kordhintan oo marar kala duwan la sameeyey ayaa xilligan kusoo beegmaysa xilli nolosha iyo kirada guryuhu ay noqdeen kuwa aad qaali u ah, taasoo muddo ay ka cabanayeen dadka degan gobolka Ontario. Ururka Workers Action Center oo dooda shaqaalaha gobolka Ontario ee dalkan Canada, kaasoo ay hoostagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale dad Soomaali ahna ay xubno iyo howlwadeennaba ka yihiin, ayaa muddo u ololeynayay arrimaha la xiriira shaqaalaha. Abukaat Cabdulaahi Barrawool oo ka tirsan ururkaasi ayaa qabaa in faa'iido ay lacag kordhintan ugu jirto Soomaalida iyo guud ahaan dadka gobolka Ontario, inkastoo isagii ururkoodaba ay doonayaan in lacagta ugu yar saacaddii uu qofka ku shaqeeyay la gaarsiiyo $20.
Soomaalida markii minimum wage-ka hal mar lagu daray $2.04, taariikhda adduunka wali kama dhicin minimum wage-ka in hal mar lagu kordhiyo $2.04. halkii qof oo minimum wage qaadanaya sanadkii waxaa u siyaaday 4,080. Soomaalida degan gobolkan Ontario oo lagu qiyaaso ilaa iyo 10,000 oo minimum wage qaadanaysay, lacagtaas markii lagu dhuftay waxaa jeebka Soomaalida sanad kasta kusoo dhacaysa $70 million ayaa kusoo dhacaysa. Lacagtii ay Soomaaliya u dilaayeen waa badatay, lacagtii masaajidada sadaqada loo siinayo waa badatay, lacagtii bisinesadeena Soomaalida oo halkan ay joogeen buumin ayay noqdeen.
Qaar ka mid a Soomaalida degan magaalada Toronto ayaa sidoo kale soo dhaweeyey qorshaha lacag kordhinta. Waa kuwan Dr. Qaasim Cirsi iyo Leyla Maxamed. Waxaa ku hormaraya Dr. Qaasim.
Soomaalida waxaa ugu jira faa'iidooyin aad u badan. Waxa ay tahay inta Soomaalida halkan waddankan joogta waxa ay u badan yihiin xoogsato muruqmaal ah, khaasatan inta soo gashay hadda. Marka intaas oo dhan waxa ay u baahan yihiin in ay helaan lacag soo gasha oo ku filan noloshooda iyo dadkoodii ay kasoo tageen oo ay dib inay masruuf ugu diraan ay tahay.
Haddaan kaaga soo qabto kale, ilmaha yaryar hadday shaqeeyaan part time wax fiican ay helayaan, iskuulay aadaan inta badan. Dadka hadda awal ka shaqeyn jireen full timeka oo ama laba shaqey ka shaqeyn jireen, hadda waxay ka shaqeynayaan hal shaqo, waxay rabaana way gadan karaan.
Marka laga soo tago lacag kordhinta ay muddada u oleynayaan ururada shaqaalaha, sidoo kale waxay ku doodayaan in shaqaaluhu ay helaan xuquuq dheeri ah sida in la siiyo lacagta ay ku shaqeeyaan marka ay shaqada xanuun uga maqnaadaan ugu yaraan 7 maalin. Waatan Diina Lado ah madaxa ururka Workers Action Center oo xilli sii horreysay iga warantay arrinkan.
We are still pushing the provincial government to provide 21 days of paid sick days and permanent 7 paid sick days. This has been one of our biggest campaigns because in Ontario workers still don't have paid sick days.
Diina waxay tiri, "Wali waxaan ku riixaynaa dawladda gobolka in 12 maalin shaqaalaha lacag la siiyo iyo 7 maalin oo ah mid joogto ah oo qofka lacagtii uu ku shaqeynayay la siinayo haddii uu xanuunsanayo." Tan waa mid ka mid a ololaheenna ugu weyn, ayay tiri, sababtoo ah Ontario shaqaalaha weli ma haystaan lacagta xilliga qofka uu xanuunsanayo la siiyo. Dowladda Ontario dhabarka ayay dadka aadiyeen iyagoo dhahaya waa dowladda federaalka tan ay tahay inay bixiso lacagta uu helayo xilliga qofka uu xanuunsanayo.
And the Ontario government has turned its back on people and they keep saying, well, there's a federal sick benefit.
Inkastoo lacag kordhintu ay dad badan faa'iido ugu jirto, haddana xisbiyada mucaaradka qaar ayaa qaba in arrintan looga gol leeyahay olola doorasho, maadaama doorashada gobolku ay ka harsan tahay wax ka yar 2 sano. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.